Music money nwere ndị kara aka, music money nwere ndị kara aka, music money nwere ndị kara aka, music money nwere ndị kara aka. Patrick yo, Patrick Ifanyuba, Ebube Chukwu so na
Ebube Chukwu so wa.
Kedi maka Cosmas lei, Cosmas nwa Maduka, Cos Charis ezinna muku. Ato eze nuko, onye oma ndi Igbo je monu, ato na egwu meke negi. Oji mote mogo, ndi bunyere sim kenegi, ato ni bu no jirozu woye. Respect se make up for, respect se make up for, ni mes plaza na men market yo. Music money were ndi karaka, music money were ndi karaka. Music money were ndi karaka, oh. Music money were ndi karaka, music money were ndi karaka, music money were ndi karaka,
oh.
Kamkene nwanne m nwanyi le, marry me ki home of beauty, organic skin care ki naru. Balogun ola o, benga balogun ola, super agent in a bet king yo. Double salensa, ese egu double salensa, onye oma ni bezo imo. Music money nwere ndi karaka, music money nwere ndi karaka, music money nwere ndi karaka. Nani boni ne, music money